di tina ta mifuta ya itepela
ya itepela
ya itepela muluki
lebote
lebote pere
baola
akatalula
akatalula adula kakutu
haraditi
haraditi
ugaralizi
tenata itepela
muluki
ya
itepela Itepela muluki
ya itepela
itepela
libutepeli
baona libutepeli baona Araditi,
tenata,
itepela
muluki,
muluki, libutepeli baona,
libutepeli,
libutepeli baona. Adula halaleluya more
Araditi tenata
mifuta Mukame
Mukame
Mukame Mukame
Diyarema Utiba Sirisika
Utiba Hallelujah, Morana.
Kadula, Araditi, Tenata,
Mokame,
Mokame,
Mokame, Utiba seri si shoka
Akata
dula Halalilu nyamurena
Araditi utenata
Mukameri arena
Mukameri
arena Utiba Tivati
Akata
Akata Dula Araditi
Araditi
Tenata Mifuta